ZLatestMusic.com.
Mwanamulume Zee Sabapolo Fitaba Buhata alongside
Anisei Aumaswagiritas
the original Mr. Trusty from Western Province.
Gumupolo Fita Olelule Gumupolo Fita Olelule Ati mupolo fita uluche la vela sheleki ya lulafo Ati mupolo fita uzo kumbo la sisika mucheleze
Polo fita wali ule
Kumbo liluna
Polo fita wali ule
Amucheleze
Polo fita wali ule
Kumbo kile
Polo fita wali ule
Kisika guse
Polo fita wali sheli
Ole lule Kumbo polo fita Ole lule Ati mupolo fita uluche la vela sheleki ya lulafo Ati mupolo fita uzo kumbo la sisika mucheleze
Polo fita wali ule
Kumbo liluna
Polo fita wali ule
Amucheleze
Polo fita wali ule
Kumbo kile
Polo fita wali ule
Isitaguse
Polo fita wali sheli
Kumbo liluna
Polo fita wali ule
Amucheleze
Polo fita wali ule Polo fita wali ule Polofita wali shwari
Maswali mapolofita wabu hata Upolofita mtuka faingia mulata Male ulisi spiru yaka ya milata Nako yaka ya kunyala fakele ifita Mwe waka unibu ansami na papata Liopila amoko kusina zalilata Yabulela ze cholo kuteki mpolofita Nabati level sister Isali ena pea na ruche zistata Mchela babo tana ni kuyole kalimota Yes I original Mr. Trusty Fresh boy fakorasi
Upolofita
Mestu sangi
Gumupolo fita, wele lule Ati mupolo
fita, uluche la vela sheleki ya lulafo
Ati mupolo fita, uzo kumbo la sisika mucheleze
Polo fita wali ule
Kumbo liluna
Polo fita wali ule
Amucheleze
Polo fita wali ule
Kumbo kile
Polo fita wali ule
Isitaguse
Polo fita wali sheli
Wele lule Lule. Ati mupolo
fita uluche la vela sheleki ya lulafo
Ati mupolo fita uzo kumbo la sisika mucheleze
Polo fita wali ule
Kumbo liluna
Polo fita wali ule
Amucheleze
Polo fita wali ule
Kumbo kile
Polo fita wali ule
Isitaguse
Polo fita wali sheli
Kumbo liluna
Polo fita wali ule
Amucheleze
Polo fita wali ule Polo fita wali ule Polo fita wali sheli
Mafita chole fanasia Mafita wakiva masila Autaweliza wafita linzila Kouli kiva mwili mukantiki madila yeah. Sipumiki matangs Watuwovo na wabanani mapulang Safita fila wakubuza kuli ukulanyi Kusitatangana ya hau kuli ukulanyi Ato talimanga sister Wanafoni kwa pilu kesto musista Ato nitali madowara kane sister Kantikisa wuhule stimona sister
Mupolo fita wale lule Mupolo fita, wele lule Ati mupolo
fita, uluche la vela sheleki ya lulafo
Ati mupolo fita, uzo kumbo la sisika mucheleze
Polo fita wali ule
Kumbo liluna
Polo fita wali ule
Amucheleze
Polo fita wali ule
Kumbo kile
Polo fita wali ule
Isitaguse
Polo fita wali sheli
Wele lule Mupolo fita, wele lule Ati mupolo
fita uluche la vela sheleki ya lulafo
Ati mupolo
fita uzo kumbo la sisika mucheleze
Polo fita wali ule
Kumbo liluna
Polo fita wali ule
Amucheleze
Polo fita wali ule
Kumbo kile
Polo fita wali ule
Isitaguse
Polo fita wali
sheli
Kumbo liluna
Polo fita wali ule
Amucheleze
Polo fita wali ule Polo fita wali ule Polo fita wali sheli
Itaba ze kona ze ngozu mwabibele Luna batu chwale falu mbabele Kakuli aluzibize oko balishibile Neba ipasi yango ngeba na bama mpile Kutoza ane ntingi yoye kampile Imati mwona oba kula pile Usholi nivu hule kona ze baha pile Chwale ni mina baba saba sepile Musepe muli muye na yami vupile Fresh boy Barwat Mwana mulume
Gumupolo fita
Festo swanga boy
Gumupolo fita Wele lule Ati mupolo
fita uluche la vela sheleki ya lulafo
Ati mupolo
fita uzo kumbo la sisika mucheleze Polo fita wali ule
Kumbo liluna
Polo fita wali ule
Amucheleze
wali ule
Lumuko mokile
Polofita wali ule
Isitanguse
Polofita wali shwe
Lumu wali luna
Polofita wali ule
Amuteleze
Polofita wali ule Polofita wali ule Polofita wali shwe
Maswagiri Jazz
The original Mr. Trusty From Western Province
Fresh Boy Barot Mesto Swagga Boy Imina batu wala takulumba lubanga zesio Mutoko mele Uli abatimane amu yefe la kumpulo fita ya chona nchwana Ikazamina zivami uzwa lise likafumanea Kanti kivu hata Batimane wizdika atimane asile mwilesi mprofita ta Boy fresh boy na mwani sivonela se Kibisho lisholi felavi Atimane sesio batani sister
Polofita wali ule
Lumu wali luna
Polofita wali ule
Ulubulelezi sister
Polofita wali ule
Lumu komo kile
Polofita wali ule
Kulu utisare koti
Polofita wali shwe
Lumu wali luna
Polofita wali ule
Richie boy
Polofita wali ule
Zai bitcha stone
Polofita wali ule
Zai miss love kiss
Polofita wali shwe
Love game ponto Namibona namibona
ZayLatestMusic.com
Vicora Spevia, legalized by Fresh Boy
Barot on the beat.